Sound on the beat.
Jagala kuba yo best friend wo. Jagala kuba mukwano go.
Jagala kuba yo best friend wo. Jagala kuba mukwano go.
Jagala kuba mukwano go.
Kwali kusoma katawa nabikula lupapolo mukwano chapter netandika. Kali ka episode ka mukwano nze nampulira muli nkwagala. Olo natandika mpola mpola kunani kakaweta kumukono goguno kwadyo. Wampa mukisa walaina saba muka mokumpo muweza tekela. Yono gwe mfunye champion baby. Pretty face talina wadena kamogo yeah.
Here I'm kubera farmer for the rest of your life, a girl me go serve you.
Jagala kuba yo best friend wo. Jagala kuba mukwano go.
Jagala kuba yo best friend wo. Jagala kuba mukwano go.
Jagala kuba mukwano go. Best friend wo. Jagala kuba mukwano go. Kugamba ko mukwane bikufatako. Jagala kuba defender wo. Rendida mukwane zintalezo. Donde kamukwano bambi tulimukuta. Omukwano gweni nanza kujuza tata. Yakulepa yo mukwano ewa papa. Omukwano gweni nanza kunjuza kufa.
A friend in need is a friend in need. You call me daddy yo, I call you mommy yo. Kutwale mukadali, tuzine mwamatali. Yeah, tuzine mwamatali. Omukwano gweni na original Sichuani. Eh, gwe, Sichuani.
Here I'm gonna be a farmer for the rest of your life, a girl me go serve you.
Jagala kuba yo best friend wo. Jagala kuba mukwano go.
Jagala kuba yo best friend wo. Jagala kuba mukwano go.
Jagala kuba mukwano go. Best friend wo.
Yenze best friend wo mukwano go. Hari vera woni every situation. I go be by your side on a go sing and say how you say no.
Hey, I wanna be your friend, not your enemy. No matter how we fight, we go stay together.
Here and you be a farmer for the rest of your life, a girl me go serve you.
Here and you be a farmer for the rest of your life, a girl me go serve you.
Jagala kuba your best friend wo. Jagala kuba mukwano go.
Jagala kuba your best friend wo. Jagala kuba mukwano go.
Jagala kuba mukwano go.